madaxweynaha dawladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ka wada hadlay arrimaha siyaasadda dalka oo ay doorashadu ugu horeyso. Madaxda ayaa sidoo kale isla soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo gargaarka. Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo Baydhabo booqday ayaa xusul duub ugu jira sidii loo qaban lahaa doorasho hufan oo la isla ogol yahay. Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Shir jaraa'id ayay si wada jir xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baydhabo ugu qabteen madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan. Mas-uuliyiinta ayaa shirkooda jaraa'id waxay kaga hadleen arrimaha nabadgelyada, gargaarka iyo bini'aadamnimada, saameynta anyaha iyo arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sanadkan 2020-ka. Madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu kaloo sheegay in wakiilka qaramada midoobay sidoo kale ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda.
Sidaasoo kale arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo muhiim ah in waqti xasaasi ahna lagu jiro ayaan aad uga wada hadalnay. Si gooni ah waxaan ka hadalnay arrinta electionka, arrinta doorashooyinka oo jirtay muddadaanba soo socotay. Waxaana isku afgaranay in arrinta doorashooyinka la hirgeliyo heshiiskii 17-kii September ay ku heshiiyeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxda dowladda federaalka, isla markaasna loo gudbiyey baarlamaanka labadiisa aqal ayna ansixiyeen oo u baahnaa fulintii in horey loo socdo. Marka sidii loo fulin lahaa oo horey loogu socon lahaa caqabadaha iyo tabashooyinka jirana loo xalin lahaa, loogu wada istaagi lahaa, saa la socotaana aan muddadaanba aan u taagnayn walaalaha kale iyo maamulada kale oo qaba cabashooyinka in la xaliyo lagana wada shaqeeyo sidii ay ku dhici lahayd doorasho.
Ergeyga qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan, oo isna shirka jaraa'id ka hadlay, ayaa muujiyey tixgelinta uu hayo dadaalada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku aadan doorashooyinka dalka. Wuxuu carabka ku adkeeyey wakiilka qaramada midoobay baahida loo qabo dareen is-afgarad iyo wada shaqeyn si hore loogu sii socdo.
We also discussed the wider political situation in Somalia, particularly regarding the elections. In this regard,
ugu dambeyntii waxaanu sidoo kale ka wada hadalnay xaaladda ballaaran ee siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Arrintan waxaan jeclaan lahaa inaan ku muujiyo sida aan ugu qanacsanahay dadaalada socda ee uu madaxweyne Cabdicasiis isugu keenayo dhinacyada kala duwan si ay ugu heshiiyaan wadada loo marayo doorashada. Waxaan mar kale ku celinayaa in wax la isla ogol yahay iyo iskaashi ay muhiim yihiin, taasoo uu micnaheedu yahay in wax walba laga horumariyo danta dalka waqtigan xaadirka.
Elections are held based on broad consensus rooted in the September 17th agreement, and that these elections are underpinned by transparency, fairness and inclusivity.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan Puntland iyo Jubaland, ayaan weli isku aragti ka noqon doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo, inkastoo uu soconayo dadaal xal lagu raadinayo muranka doorashada hareeyay. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.